Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe be jamnyalle modon on e gorka be ngoni hande na albaare noga e joy lewru fevrier hitande 2026 Ousmane Nyal bulu kabaruji do nujirete boggi jande to. Le mali lemur ana hewi fa ana udi le o wakati heremobe e soda sotten fu jetti welugol jaagumudon e fay e tawede tidallaji pawide do remugol modon fa yotade jaagumun. Institut malien de recherche action pour la paix holli tibeta ko odo bam ko do jaabuji horngo wadi pawi ko do lamu lobbo gonda leede jere e denagu jamare de e beedi to famu e o kabaru de do e seda yidi won sembe kabaru de kikida ko bismillah mo hedal studio tamani lumo boli bana le komina tatabo do bamako do darduda fu handen a yana lemur e sodobe e sottobe fu kolliti wide lumun ana weli le o wakati fay e tawede ti dalaji gododi bangal golle mudon onako fay de demal fa yotade lumo mudon sita sidibe yottake le lumoy andi ko binen do faccitango
Alpha Keta kanyo netto goto njong gesa lemburuji le gino dirten kenyo roba le sergli kangaba. O gurusisu goto le sakorato sotatato. O holite on chutra kilia mako de lemburuji chepande jegon yade chepande jeti kilo goto. Mi chotan kilo lemburon chepande jeti samoji chepande jegon to kilia mnambe. Mi wone ektari idi gesa lemburu. Nga gwala lemburu wanako yafi. Sab lemburu an hasigini sanne e diyan kanyi winde palebe. Mi wataso imoja. Le naat noroko lumo bolibana. Robe taton ana jodi yeso segeje kebinade lemburuje be holliti wi chagan so be sodi de jungo jomirabe gese ben be cettitodum lemburuje nay bodi debe masamuji tati lemburuje bodi debe
protube bonafo
jomirabe gese dan warta cettrami e lemburuje men warta cettrami lemburuje nay bodi debe men cettoni jeegom bu temdere joga men dan cettra amen de tati bodi sappo ma nay bodi sappo men wadan dum tan yalla heba almasadaji amen soni wala dum bonal ana satte samuji sabu ko heemanje atama nyulde wonton samuji ben warta cettra amen lemburuje nay bodi debe ma tati budi debbe
binani sababinani
lewi kanko alpha keita goto remode lemburuje holliti wi ko bor heewde fu winne balebe wattata gesma ko dum buri wattade winne tubaako
Institut malien de recherche action pour la paix holiti beta ko do bamako do jabuji horngo wadi pawi ko do lamu lobbo gonda leddi jere e denago himbe mali o golle ngadaro le region ngaji sigaso muti e tubudu ana fawi do hakkilo hejo nayuri ngotno himbe fu ngattata ko e mu ben no lamu lobbo wadirta fanda mudini yo faabade meri ngaji dun na wadani do golleji mu ben bangal yirwere Alhassan Nyambele woni directeur exécutif Imrap andi ko holiti kali
Les principaux résultats de cette étude.
Jabi Jabal Chagan Gulejamini, Ananari Bangal, Chalal, Fatar Mukinu, Tu Doctroge, et Tu de Jamar, Janyatel, et Tu Doctroge, Chagan Mukasin, Mukin, Tu de Classic, Tu Chukala, Tajangin, Savona, et Nukukuhemu, Bonam Tumelun, Yitaben, and Tirsan, et Nukufumu Internet, Savi, Jamar, Kuan Onuku, and the Kilaj Left Janyatel. Maybe ask the Kassin, Uli, Nodder said, Shatu Nanan Mudu, Uananato Sabe, coming out of Fu, Yirua, Savisa.
Pour couvrir une bonne partie des actions de cette étude-là.
Tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
Tagal l'école la sisuka bi don ngodi wartobe suudu kala ko jifu kanye wartobe biata fi hunde ngarantan de ino hakunde hala kewka e de inare jamaaji galle yogaaji ana mbeli sanne on ana fawido kabar ko biata zoom sire ko Mariam Kulubari wadni do faccitango sita sidibe
soor fa momo yi école wartan soni o yoppi sak makko hala tan fuddoto hunde fu wadile ciul l'école din o fuddoton kaldere inni ko hono jimi yimaadi jangude alphabet français di enanal mudun o wi'a inni makko hedan fam hanne ko mi jangi handen o yi na inni kon jimi fukbe kanal tulli kollin ton o wiita kasin binidi be janginaadi fottaade kasin kulli fukbe pijiri ton watti fu inron jottom yewam jala hellinamo watti sedan tan inro wiamo o tinno dejjo joge liwam kasi itta bangi mudum le galle kumalan komen du cugalin pamane antone de tedo biju kanyo neddo dejjido sanne so ade fodjo ekol o wari mami ko debbo lamdo tom biju hudun jangudo hande de tulli kolton o wiya fe hunde sab kanko on dejji o yida hal ana tinnato anda ko wodi suko natigen jantoma dejjido fu ana tirsi sanne to sa fu hedo sukal pamol jangol likkol koy ana tirsidu sarandu jalle be sukabe fa weltido me be kasin
sakiraɓe ɗo kaɗuɗe kabaruji ɗi ka kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere nde waran jukkininde yewtere nde hannde n ana fawi dow kabaru aadiji ɗi mawɓe ɓamanta sukaaɓe. Mi soodente gâteau d' anniversaire, mi soodente mi waɗmo dartente e linitiji faa yettaade mi waɗnete ɗum, mi waɗtante ɗum ɗi aadiji sukaaɓe heewɓe nanata ɗum ñannde Allah garɗo fuu ka watti yoga ɗi njottintaake hakkunde gikke e mettal yonki saabe waɗanaaka ko yiɗi, hono kabaruji sukaaɓe hono ɓamirta ɗum faa ɓeydore ene faama anni yewtere nde kalifa goyta nendo faccitago min e Ali Cisse.
Sukaaɓe ɓamande ɗum en aadi wona konngol tam, iɗum wadda kuyal e maɓɓe, ana wadda e maɓɓe ɗum jikke mawɗo. Nga sa ɓamani ɓe aadi wiida waɗanamɓe huunde ɗum tanni koyɗe, metti muɗum ana jaɓa mawde sanne. Bama ko faa jottoɗa bafula ɓe wom sukaaɓe ɓe mi lanndondiri e mumen, ko woni hakkille mumen e ɗum aadiji ɗi saaraɓe mumen ɓamanta ɗum en.
Won mbinoɗo kan soodnan kan nego so ka joomum yettinayi aadi o, ka won wino kan soodnan kan sakki keso ka o sooday ɗum naawi kan sanne. Abban ɓaminino kan aadi wino so warti e dawlu fuu dañan ko waɗini kan ka o waɗay ɗum, mi yeggitay ɗum. Mawna gooto wi naɓan kan parque ka o naɓay kan. Abban wino wara nanno kan école ka o waray, hannden tan woni ko wari weli kan.
Hedde saaraɓe hewɓe maɓɓe ka fuu holiti wiide teddinde konngol muɗum nafaa muɗum ana mawni sanne. Ngaɓe jokkini haala wiide saabi tiɗɗalaji yogaji watta so yimɓe hewɓe tanna koyɗe nadu ronka teddinde aadiji ɗi ɓamani sukaaɓe mumen. Keɗoɗen saaraɓe yogaɓe kajulu kan e
wino mi soodanam ɓiyan debbo gooto robbo ka mi heɓa yettininde o aadi saabe tiɗɗallaji. Mi wi ɓiyan sini heɓi def, mi soodanam ɗum moto koyɓe ɗon domi soodanima. Mi wi ɓiɓɓan sini ɓe keɓi moyen 6-7, mi soodanamɓe tablette ŋaji. Watta yoga aɗa wawi wadde ɗum ka watta yoga tiɗɗallaji ana mbawi wadde, donc ka wadde ɗum ka ɗum hollata wiide a yeggiti na aadi o wala e hakkillo ma.
Donc en andanɓe kabaruji ɓiliɗi e hakkillaji noddirteɓe psychologue en kana narda saaraɓe tinno farta e ɓamande sukaaɓe aadiji ɗi andi anniyaki yettinde, saabi ele wimaɓe ɗum wawi ittude hoolare hakkunde maɓɓe e ɓeɗo sukaaɓe. Docteur Burama Sangari yo psychologue.
Sini a ɓamani sukaaɓe aadi a heɓa wadde ɗum ne wawi nawde ɗum ɓen, jomum jaati wayna ɗum ɓen, hono a jambe ko ɗum ɓen ni ne wawi wadde fa jomum wasa hoolade hoore muɗum. Saabi suka saara muɗum woni ko ƴewata, fayi so neɗɗo goɗɗo ɓamani jomum aadi o hoolatako kasen, o milan ondu waɗan hono ko saara muɗum o waɗi ɗum.
Suka sa ɓamani ɗum aadi a yettinayi, wajibi kaltana ɗum ko waɗi so a heɓayi yettinde aadi ona, yalla metti makko ana ɓuytora. Docteur Sangare ka holti wiide ɗum e hunde cellude, ana hani ko kaltana suka o hoɗum waɗi so a heɓa yettinde aadi maɗa, ana waɗa so hoolare heddo hakkunde muɗum.
Sini hono ɗum waɗi aɗa yiɗi fa joɓa jomum aadiji ɗi ɓamanoɗa ɗi daara gaɗa yambere nodda kañum bandiraɓe muɗum, cooda kulle kewɗe dokka ɗum ñande muɗum ɗum waɗan fa jomum heɓa hoolare.
Neɗɗo ana hani ko teddina konngol muɗum, mo ɓamanɗa aadi fuu ɗo laati suka na ɗum mawɗo tinna jottina ɗum.